Sultan
001 Echo me happy see Akwani V Ebona kicha kwa kitanda miata chini na lala Nusoto suwa kwa piha unitimi kwara Ukini jaribu na kutuwa kafara Na ukishina na nami na kuona gafala Shaikula kiporo chapa hapa mohepe nesataka Mgini shulo takula nyama ya paka Ukini yona lazima okta nitaka Pesa ina nitakasa Kita ani wana nitami Pangini wana nitami Kita ani wana nitami Pangini wana nitami Mashabiki wana nita Pangini wana nitami Akita ani wana nita Pangini wana nitami Apangike cheta mjike cheta Pangike chinga mjike chinga Apangike cheta mjike cheta Pangike chinga mjike chinga Ja, I'm a blessing, msikini utangaze A pole pole, achani pande ngaze Kita ani wana nitami Pangini wana nitami Kita ani wana nitami Pangini wana nitami Mashabiki wana nita Pangini wana nitami Kita ani wana nitami